panela mandame. Awega nina mandame ntombazane awungalela mandla. Kothi shumla mnyaka ntombi ukutshana into yodwa kodwa uvumi ngalela mandlame. Waphela izimali gibela izimoto ngishayela wena khalela mandla. Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Awuyekanela mandla mo. Yekanela mandla mi ntombi. Khalela mandla mi. Waphela izimali ntombi ngigibela amakhumbi ngizoshela wena hhayi amandla ami mngano ntombi. Shiyaye ngikhalela mandla.
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 Sanjo manje mana dume ngothande manje mazalo lova senka mukambya senka kahlele uthini alo lapha uthini undlangezi ngeke ubale okuningi vele iningi labo sebeya ngasi yena ushalwa kangcobo lo
awuyekani Kalela mandla, khalela mandla. Kwaphela izimali ntombi ngigibela amakhumbi ngishela wena khalela mandla. Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.
Shiyaye ngikhalela mandla.